eɗen gondi yamde joyi wittoreke mintaji sappo e joyi kibaruji meɗe fulfulde komin Omar Hamad janganta o. E nder koye kibaruji meɗe hande ni en kala e wiide ko janguinoɓe liggotoɓe ɓe jangeji hakkundeji jeehi murter hande ko balɗe jeegom ɓeydu ƴamtanana e wiide bandiraɓe mumen waɗɓe duuɓi sappo e joyi en jangguina kokke lambagolle gomna. Nonni ñaw corona virus o waɗi ko rimani ar kondarta filla yimoɓe leydi Niger e waɗoɓe filla golleji fina tawa on nanan nder kibaruji meɗe. Nonni yewtere meɗen pindina hande yatana haalo ana si kulle caabotoɗe ko wattataɓe cuɓaki wartirama ɓolum kande woni ko kantirten kibaruji meɗe fulful. Kodi jamirte moɗon ɗum kayi no mayde non wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'una. Allahu akbar. Noni mbiyen hoorejo groupe radio ji Farha Gaya doso e junju gollidono e studio kalango biteɗo Bonkano bawa kengan woni ko laati ɗo nder gallo meɗen ñame caggal nde ñaw hemnoma. Bonkano bawa oɗo ni mayri ko watta mbi'en duuɓi lasoji tati e tati. O joɗa kene du koko kibaruji e dande Sahel illu nder hitande duuɓi ujunere e keme jeena e capanɗe jeetati warde hitande duuɓi ujunere e keme jeena e capanɗe jeetati e jeetati. Fa nder ɗon doni mbi'en o laatake hoorejo nokkuje kewɗe fadde mo yaa maɓɓitoyde groupe makko radioji Farha nder hitande duuɓi ujunere e keme jeenayi e capanɗe jeenayi. Nonni mbi'en jannginoɓe liigotoɓe ɓe jandeji hakkundeji hannden subaka woni ko naati e murtere balɗe jeegon yahde nder leydi ndi fuu no foti ɓeydu ƴamtanana e wiide jannginoɓe liigotoɓe waɓɓe duuɓi sappo e joyi e jannde kokke lambagolle gomnanti. Kettine nane ko Amadou Issa Souleymane hoorejo dental syndicaji jannginoɓe liigotoɓe jandeji hakkundeji ko wi Ousmane Chine.
Aranda ni no wodi har ko darata koƴol jannginoɓe hokkaɓe lambal gollal gomnati ko hana sey tewterugon waɗama. Woɓɓe maɓɓe du duuɓi mumen sappo e joyi ni kono tawa nder jannginolgol endan nde ɓe adaka du duuɓi maɓɓe jawta. Dalila murtere amin ɗiɗaɓo kan woni filla ceede ɓeydeteɗe dow jobdiji amin ko hitaane duuɓi ujunaɗiɗi e sappo e jeɗɗi, hitaane duuɓi ujunaɗi sappo e jeetati, hitaane duuɓi ujunaɗiɗi e sappo e jeenayi e hitaane duuɓi ujunaɗiɗi e laso. No woodi du fa hannden filla ceede kokkaaɓe lambagollal gomnati ɓe joɓidaaka. No woodi kaden filla jobdi jannginooɓe liigotooɓe adaaɓe hitaane duuɓi ujunaɗiɗi e sappo e nayi ɓe kokkaaka ceede mumen. Nden no woodi filla ceede ƴewtinaaki tewtewru bak ko hitaane duuɓi ujunaɗiɗi e sappo e jeenayi e ko hitaane duuɓi ujunaɗiɗi e laso. Baaɗe hitaane duuɓi ujunaaji ɗiɗi e sappo e jeenayi kokkidaaka.
Saint-Famed syndical lokkotoroɓe joom en pharmacie ji lokkotoroɓe feccoɓe nimɓe e ñawtoɓe ñiiƴe ndesi talkuru murtere ko balɗe ɗiɗi nangude sappo e nayyade sappo e joyi lewru janvier. Ɓe duno ƴamtanana jobdi lebbi ko janngi ko lokkotoroɓe mawɓe hokkanoɓe lamba golle gomnanti illu nder lewru janvier duuɓi ujunaji ɗiɗi e nogayi joɓite. Kettine nane ko docteur Ilia Alassane secrétaire général mo Saint-Famed wi Moctar Hammadou Domadjo.
Nde on geggitay ɗum sappo e jeeɗiɗi lewru mars hitaane duuɓi ujunaɗiɗi e leso.
Hoorejo leydi haali wiide no hooƴa e lokkotoroɓe gam ɓeydude semme duru diddiraɓe ñaw coronavirus natugoder reedu leydi fuu. Goonga ɗum hooƴi lokkotoroɓe kamɓe ujunere e keme joyo. Nder maɓɓe no woodi lokkotoroɓe mawɓe keme tato kan kamɓe ɗum arti hooƴude ɗum lildiɓe nder ladde illid nder lewru juin. Hanne lebbi maɓɓe jeeɗiɗi ni nder ladde eɓe golla ɓe gala eɓe kokke joddi maɓɓe. Nder maɓɓe no woodi wonɓe no seeda deekiraaɓe muɓɓe ngam saɗormaaji ɗi. Gaɗa majjum no woodi nanngiiɓe ñaw coronavirus ton yeyre golle ɗen. Min gaɗi to ministére on yoɓaɓe faa lewru novembre witti amma walaa ko ɓe gi'i. Murtere de fooɗude hakkillo non nde ɗum moytanaamin gonɗi amen min njaaray ɗum yeeso.
Nonni fawari joni mbiyen caggal jeɗɗire ko l'école maɓɓiti yerno derketere kawjiɗo Sarousi jandeji pamari mo région Zender. On wiri laabi fuu koƴaɗi gam hisinde nimɓe raaɓu ñaw coronavirus o no ɗon ɗowtanede nder l'école oji ɗin. E miccintinde duni jande nder lewru décembre kam woni ko fadda jeɗɗi gansaɓe Allah e nyaw coronavirus o no ɗon ɗuɗa nder leydi ndi. Hadi Mahamman Isa nani ko wi bandimin Ali Ketelu Zender.
Ano no min keɓiri habaru on nder saru suji kawjiɗi filla jande lokkol ko ƴitaki lokkol kin enɗan ni waɗama nder janguirɗe ɗen fuu. Minen he ko e amin min jiilake nokku ngam tabbintinde nde ko ƴitaki kin enɗan waɗama. Min ji'i du ko ƴitaki kin waɗama nder kuɓeje du. Min jaari are laabi hisinde himɓe nyaw coronavirus e raɓum, misali are lotol juuɗe. Min ji'i du fa hande nder yilaru amin dun ko janginoɓe ɓen no ɗonno ɓorni cummoɗe mumen. Gattol haddi du ko wi'a ɗum enɗan no ɗonno ɗowtani nder janguirɗe ɗen enɗan. Ndenne ɗen raɓɓinol haalani laabi kisinol himɓe nyaw coronavirus e raɓum no ɗonno ɗowtani nder janguirɗe lokkol.
Elle ko nyaw coronavirus o fuɗɗi wangude ɗo enɗan nder leydi meɗen Niger nder lewru mars 2020 ɓiɓɓe leydi no ɗon tokkiti e yiide caɗale har ko darta golleji mumen fini Allah fuu. Kanjum sabi ko bandimen Rokiyatu Abdourahmane yehi yewtido e ɓiɓɓe leydi holluɓe gere no gontirɗo andal le ñame.
Golle suudir kan gaɗanmi laabi cingaɗe hisinde himɓe nyaw coronavirus e raɓu mum ndu gaddani kan saɗorna har ko darata golle am ɗe, ngam himɓe galano gara hannden hano denno non. Misali wakkati ɗum singuno laabi regga wuro jemma ɗin den min ɓuri saɗorna. Hannden ni daren da durma andaka kani nangi neɗɗo, ko neɗɗo soptu he makka sey torrake, sako nyawu wonguno tampina leyɗe keƴorɗe ɗe nde nangi neɗɗo denne saynohi.
Fayle ko ɗum waddi ni woni tiiɗal nder leydi ɗi watti tiiɗal e nimɓe, amma ko woni hen neɗɗo hinno hoore mum famano joɗorto ley nimɓe, ngam neɗɗo anda moy wondi e nyaw ngun e hitere neɗɗo wawta famde gonduɗo e
makko.
Nanni faware joni mbiyen fedde yimoɓe leydi Niger waɗoɓe golleji fina tawa ko watta ujunaji en ellu ko nyaw coronavirus o wangi waddani ɗum en caɗale ar ko darta filla jimi mu'en ɗo nder région Niamey biteɗo Omar Salifu waɗi dimma caɗale ko keɓi ar ko darta filla jimi mu'en. Talata Abdou Bahar woni ko yewtide makko.
Wakkati potodirɗo nyawgu e laabi cingaɗi ɗin, wakkati non ni mo waddani yimoɓe e tawaɓe nder filla fina tawa saɗormaji ɗo nyamay waɗan yimoɓe keme ɗiɗo fijoɓe asawe alal fuu. Komin kiisidu ko jimowo e himɓe mum mursata waɗan million e feccere yaade millionji ɗiɗi ceede sefa. Hannden no woodi yimoɓe e himɓe mum accuɓe yimude, no woodi du kirirɗe bi'uɗe yimoɓe mum e acca darna jina. Min taki saɗormaji laabi raɓu aranugun ko laabi raɓu ɗiɗaɓugun cinga denne hitaane duuɓi ujunaji ɗiɗi e laso, hitaane non waddande himɓe torra sanne. Miɗo andi ko leydi Niger himɓe no jurmudira, denne ɗum nangana yimoɓe ɓen, ɗum woni komin giɗi, ngam jimowo kanjeyi yimude ko waɗi nder jamani mum.
Mbiyen ni faande nyaw coronavirus o waɗi ko waddi har ko darta filla faddunde yaade e sigilaji luumo kollol kullontereje awatirɗi ɗo nder région Agadez. Ɗum doni mbiyen ko hanno waɗede 15 lewru janvier 2020 garo o. Yeruno Ahmed Uwa hoorejo suudu hawjindu filla luumako Agadez wiri o wi ɓiɓɓe awatirɗiji ɗen fuu gaddama ñamey nder fawadde hannden ɓe kokkaka ñalande. Uwa Ahmed nani koye Moussa Mama Illu Agadez.
Ko hani woni ɓe onta luumo gonɗen illa 15 lewru janvier du, amma no wodi saɗormaji kewɗi keɓi e nder hitaani hikka de en nyaw coronavirus e raɓu mum haɗi himɓe hawrtude ƴewde siryoro luumo gon haniri. No wodi remoɓe yahoɓe ñamay ngam sonnude ɓiɓɓe deme maɓɓe, amma luumo go fa warde hanne filla ñamol maggu wala gina. Himɓe ɓiɓɓe leɗɗe muɓɓen wonno lildo ɗo ñamay ɗum sonna, seni hana nokkure annane nder mum woni ɗum waɗe.
Fedde hokkoɓe habaruji jinganore hakkeji nimɓe e nder andinore nde waɗi asawe bittiɗo haali dow filla kulle keɗo, misali nondude Moussa Aksar joom suudu habaru witendu événement noddaɗo to suudu kiite. Fedde nden dow holli mettorgal ɓernde muɗum yaade e hippiternde ɓiɓɓe bomɓe gaɗille e wuuro Cambangu e Zarum Darey. Ibrahima Abdou Tikire hoorejo fedde nden nani koye Moctar Hammadou Domaj.
Min kaali dow filla kiite ɗe banndimi Musa Aksar hiɗa waɗaneede, ngam mawne wittiine de enden ɗum wi'i o yarete yeeso kiitotooɓe suudu kiite commune 3 ɗo nder huɓeere ñeme. Ndenne bureau RJDHO to mum no haani noon, ɗum haala ɗum sembinɗinamo, ɗum jokkoo du gaɗa makko. Bureau amin o duni haali dow kippitanɗe Combongu e Zarum Darey région Tilbeeri. To bureau amin o janki sanne golle hirñere gaɗaaɗe ton. Nder anndinoore bureau amin o du har ko darata cuɓaakiiji gaɗaaɗi jam e seho nder leydi meɗen ndi enndan. Bureau amin o no yottina yettoore mum yahde e gollooɓe cuuɗi kokkooji habaru, ngam ɗuuɗal maɓɓe fuu ɗootanake laabi cinngaaɗi ɗin. Miɗen cembinɗinaɓe du ko watta ɓe tittinkinoɓe jaara yeeso ɗootanaade laabi cinngaaɗi ɗin enndan har ko darata kokkol habaruuji dow cuɓaakiiji ɗi enndan no
gaɗiri.
Hey banna, no gonɗa, ko woni habaruuji on?
Subhanallahi, banniraawo warjooɗo haala nan?
Alhamdulillahi, tunde meɗon kiira, woodi ko woni de ɓernde an ko jimmi mi haalanma dow majjum.
Wey in ko heɓi himɓe bangeerde en no?
Keñi mi ƴoy luumo nden loore faaba. Ɗon nanmi reeɓe ɗiɗigo iɓe kiira. Gooto on moɗon batana higo makko ɓii ko dabbo loktorojo iɗon dogge nden leñol e himɓe kureeri.
Inna lillahi, hunde o wela baanun nanu.
Hannano nami dahirde maɓɓe innira on yi'i iko golle loktorooɓe mo alta, kanjum waɗi himɓe kureere e leñol iɓe doggamo illa wurtaaki ñawgungu COVID-19.
Hannda himɓe nanga hulugo loktorooɓe
kulol ñawgungu COVID-19 kanjum waɗi himɓe gari iɓe doggaɓe enɓe yamɗa e ɓenɓe maagataɓe fuu.
Non non banniraawo, seeda en kawdiri ko'e meɗen en tokki laabi joƴƴinaaɗi kisinayɗi himɓe imma ñawgun en, nden tan non ketten kisin imma maggu.
Innira e ñaño fuu no tawaymo immo woya ma ñaamata ma yahata gollel.
Ɗum ɗo yo anninoore noon de studio kalangu waɗi hawtaade e ministére kawjiiɗo cellal ɓiɓɓe leydi Niger.
Joka say garte arta yewtere meɗen pindinal yeruno ɗatole hemre e nogay e go'o ko dewtere hawjinde filla cuɓaaki, wiri ɗum no woodi kulle kewɗe cabantoɗe e wartirde ɓolon cuɓaaki. Nden noonde ni cuɓantoɗo parti gom ma neɗɗo guɓal parti yiji gom yi'i hunde ko hegaaki no waawi haalande hoorejo suudu senimo commune ma région on yeru no goje Maimuna Gesibo hoorejo fedde hawjinde filla laabi kiite sariyaji, wiidi Balkisa Hamidou Doma.
Ɗume waawe limteede nder kulle baawɗe gaɗi cuɓaakiiji gartiri e ɓolum?
Hanono ɗatol hemre e laso e go'o dewtere hawjiine filla cuɓaakiiji haaliri. Deni nder tawaaɓe nder tewteeru nokkuuje ɗen no woodi neɗɗo gooto mo ɗatti dewtere ɗen kaɗinaatude tewteeru ɗum. Ndene woodi mo resi talki mum nokkuuje ɗiɗi. De sekko to himɓe naata gaɗa cuɓaakiiji muɓɓe wala nder biro on. Baani ɗum waɗiraaka nder heeraare no. De habdu e golle hilñere waɗaama nder birowo te on na guyka na himɓe joɓe, ngam battita no woteeji ɗin enndan gaɗira. De neɗɗo gon nawtoreke laabi propaganda kaɗaaɗi na tawaaɗo nder tewteeru gon nange udde dow fewre salaade hokkude himɓe kartiiji wotee muɓɓe na cennol majji, wattude sukaaɓe ɓe gaɗa e duuɓi 18 na ɓe dowlaaka gara boto. Ɗum fuu no limte nder kulle baawɗe gaɗi cuɓaakiiji gartire ɓolum. Na kade nde kawjiiɗo cuɓaakiiji ɗin ennda hi'i winni dow talkuru jukkol gacce gaɗaaɗe. Naane gacce gaɗaaɗe nder biroowo te faa winna nder talkuru haalude no cuɓaakiiji ɗin enndan gaɗira e lingal botanɗe ɗen kanndu no waɗa cuɓaaki wartiree ɓolum.
Iri gacce limtuɗaa ɗe fuu no gaɗe ñannde woteeji, nde noye neɗɗo waɗa?
Warɓe wotaade ɓe partiiji tawaaɗi nder cuɓaakiiji ɗin naa guɓe majji kamɓen jeyi haala noyde ardiiɓe seeni commune région e bureau seeni mawɗo on. Ko waɗi fuu he iri gacce ɗe heen non fuu, ngam nokku fuu to ɗum tayki ɗum tabbintini gacce to nokkuure ɗen cuɓaakiiji mum no baawe gartire ɓolum. Ndenne himɓe leydi kan en kaani gatta hakkillo, garɗo cuɓaaki fuu no waawi yaarude boytaali mum non du faa hannde himɓe partiiji ɗin. Nder bureau wote nde jaccere naa gacce gon yi'aama no haani non ɗum winna ɗum haala nder talkuru haalude no cuɓaakiiji ɗin gaɗiri. No wooɗi sanne du ɗum waɗe yeeso himɓe biro on fuu e yeeso kalfinaaɗo hawji cuɓaakiiji
ɗin.
Ɗo won to kibaruuji meeɗe e fulfulde tili. Issa Lawol wonani kan dow masinaaji min Omar Hamma wiita on kirtento jam hirti.